摇摇摇摇摇摇摇摇摇
摇摇摇摇摇摇摇摇
摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇Yes, club, so love in the hip hop, yeah. You can club, welcome in the game. Tuwe pamoja ndani ya hip hop game. Tujenge moja kama mwili na damu. Nas tuwe mwili moja kama hawa na damu. Basi choni, mabibi na mabwana karibuni. Hamkeni, machizi mulio lala vifugoni. You need to swim, and together we can. Yes, play you can, as in more you can. Game is fair, yes, play fair game.No corruption, hey, no complaint. Say no to drugs, stop cocaine. Hip hop, bila madawa, hawa campaign. Acheni msi warubuni, nezo fake campaign. Kama muziki huni, hukumu yangu ni pain. Stay pain, bro, stop abortion.
I don't mean a hustle in the game. Sio leo tunakesho, everyday. Sing topic on we show. Paka nune revolution. I don't mean a hustle in the game. Sio leo tunakesho.
Clap your hands, clap, 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 clap your hands,
yes,
clap, 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 clap your hands, clap, 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 clap your hands.
Asante mwenyezi mungu, umenibariki hini, zamu yangu dani ya game. Asante ni watu wangu, ulio sadiki kwa hiki kipaji changu.Mwana muziki na hishi dunia ya tatu ndani ya sayali dunia. Mwana mungu wangu ulie mbiguni. Tazama ulie wapo pendeleo. Awali ziki ndo na hijenga chuki. Na wenye ziki mapigiano kila leo. Baba cheki tunakufa kila leo kwa udogo wa keki. Mwana mungu wangu ulie mbiguni. Sema lini utaludi kesha maleo. Nisha choka kusujudu kuyu mungu wa kileo. Mwana mungu wangu ulie mbiguni. Nipopee wenye upana nikuJue vizuli nipe macho ya kuona. Kwa fikla na mbali. Mwana mungu wangu ulie mbiguni. Etaju nishike mkono pindi bado na hema. Nami niwe pande wako ni atende ya lomeme. Rosi nipe miaka mia. Dunia ifai tena kwa yale ninayoona. Mbola sisi milele peku ni mahala pema.
I don't mean a hustle in the game. Sio leo tunakesho. Everyday sing topic on we show. Paka nune evolution. I don't mean a hustleSio leo tunakesho. Everyday sing topic on we show. Paka nune revolution.
Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands.
Yes, clap.
Clap, 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 clap your hands.
Can you clap?
Clap, 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 clap your hands.
Yeah, yeah. We make it.
We make it.
Nalia na mungu angkosi. Noise maker.
Every day, sing topic on we show. Paka nune revolution.